una pozo.
Seka baba tena mashanga nilipokuona shida marafiki walikimbia sikuona yule wa kulilia nifanye nini baba nifanye nini baba unikumbuke ukiwa pengine baba usinipite unikumbuke Pangine babo sinipite Unikumbuke Nisha kuja mbele za kumungu wangu Nistoki hapo sipo nibariki Baba naomba kubarikiwa nawe Nisha kuja mbele za kumungu wangu Nistoki hapo sipo nibariki Baba naomba kubarikiwa Najua baba siko kamili
Maisha yangu ya badilish Baraka zangu zinarakish
Nisha kuja mbele za kumungu wangu Mistoki hapo sipo nibariki Baba naomba kubarikiwa nawe
Nisha kuja mbele za kumungu wangu Mistoki hapo sipo nibariki
Baba naomba kubarikiwa nawe Baraka zako mimi nataka